waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wararka madaxdiisiina waxaa ka mid ah ugu yaraan 71 aqal ayaa ku baaba'ay dab ka qarxay goobta la yiraahdo Beth Hills ee gobolka WA. Victoriana maalintii 28-aad ayaan laga helin wax kaysa oo coronavirus ah oo gobolka gudihiisa la isku qaadsiiyey. ugu yaraan 71 aqal ayaa ku baaba'ay baa la yiri dab la xakameyn la'yahay oo ka qarxay goobta la yiraahdo Beth Hills. Dabkan ka qarxay meesha la yiraahdo Wurulu ayaa isaguna bilowday maalintii Isniinta bisha Febraayo ay tahay 1, waxaana uu gubay dhul gaaraya 8,000 oo hektar. Maamulayaasha ayaa sheegay in debdemisku hadda ay wajahayaan xaalad cimilo oo aad u adag, sidoo kalena la filayo cimiladu inaysan ka soo hagaagin si taasi ay u caawiso dadaalka ay wadaan debdemisyadu inta laga gaarayo sabtida ama axadda. Madaxa adeegyada degdega iyo debdemiska ee gobolkaasi Darren Clem ayaa sheegay inaysan jirin hadda wax caddaynaya in wax dada ama nafo ay ku geeriyoodeen, laakiin waxaa la filayaa, ayuu yiri, guryo dheeraada inay ku baaba'aan dabkaasi. Arrinta ugu muhiimsan waxa weeye in la badbaadiyo nafta bini'aadanka. Marka haddii aad karantiil ku jirto, haddaad u baahan tahay inaad ka qaxdi meeshaad degan tahay, waa inaad qaxdaa oo ka tagtaa. Waxa aanan doonayn waa go'aan ah in dadku ay go'aansadaan inay qaxaan ama meesha ka qaxaan, iyo in kale iyagoo og inay u baahan yihiin inay meeshaasi ka qaxaan. Qaxidda gurigaaga aad ka qaxaydid ayaa ka horreysa oo ka muhiimsan shuruudaha ama shuruucda la xiriirta karantiilka ee dadka la saaray. Tanya Bilibaseeg oo ah xildhibaanad ka tirsan xisbiga Laybarka ayaa fooda dartay siyaasiga xisbiga Liberaalka Greg Kelly oo ay kula hadashay arrin ku saabsan faafinta warar been abuura oo ku saabsan xanuunka coronavirus, iyadoo xiisad kulul ay ka dhex jirtay baarlamaanka federaalka. Mr Kelly ayay khubarada caafimaadka iyo Laybarku ku dhaliileen inuu qaybiyey oo la wadaagay dadka sheekooyin been abuura oo ku saabsan COVID-19, isagoo dadka kula qaybsaday wararkaasi warbaahinta bulshada, taasoo ka soo horjeeda talooyinka caafimaad ee saraakiisha caafimaadku ay ka bixiyaan arrimaha faafka xanuunka. Laakiin waxa uu dafiray ninkanu inuu faafinayo warar been abuura, isagoo sheegay waxyaalaha uu social media dhigay inay yihiin uun talooyin caafimaad oo taageero ka haysta saraakiil sarsare, ayuu yiri, ama khubaro sarsare oo caafimaad. Miss Bilibaseeg ayaase u sheegtay Mr Kelly inuu khatar gelinayo caafimaadka shacabka.
My mum lives in your electorate and I don't want her exposed to people who are not going to be vaccinated because of these crazy conspiracy theories.
Hooyaday waxa ay ku nooshahay kursiga laga soo doorto, mana doonayo inay xanuunka ku daartaan dad aan istalaalin, sababtoo ah wararka been abuurka ee aad adigu fidinayso. Adigana weeye wax ka mas-uulka, sababtoo ah adigaa fidinaya wararkaas beenta, ayay tiri. Victoriana maalintii 28-aad ayay gashay iyadoo aan laga helin wax coronavirus ah oo gobolka gudihiisa laysugu gudbiyey, sidoo kalena wax kaysasa lagama helin dadka ku karantiilan hoteelada. Wasiirka caafimaadka gobolka Martin Foley ayaa sheegay inay maalin muhiima u tahay gobolka marka la fiiriyo in macnaheedu yahay in xanuunkii laga tirtiray gobolka ama bulshada, laakiin waxa uu sheegay inaysan ahayn waqti dadku ay isdhigtaan. xanuunkan faafaya waa mid saxa oo jira, ayuu yiri, welina socda, waqti badan baana hartay intaanu leenahay waa u dhammaaday. Premierada gobolka New South Walesna waxay sheegtay in haddii aysan isbedello ballaaran ku dhicin xaaladda coronavirus ee gobolka, in xanibaadaha jira la sii qafiifin doono asbuuca soo socda. Tan ayaa imanaysa iyadoo New South Wales aan wax kaysasa laga helin maalintii 17-aad. Labo qof oo ku jira hoteel ayaase laga helay xanuunka, iyadoo dadka isbaaray xanuunka ay gaareen 12,000 oo qof. Isbaar Chiglian ayaa sheegtay in New South Wales hadda ay ku jirto xaalad aad u wanaagsan. Dowladda federaalkuna waxa ay ku dhawaaqday qorsho ayd ku doonayso inay ku qaybiso tallaalka gaar ahaan dhulalka baadiyaha, kuwa fogfog iyo magaalooyinka yaryar ee ka baxsan caasimadaha waaweyn. Ugu yaraan 650 qof ayaa lagu xiray dalka Ruushka, dadkaasoo ka dibad baxayay hogaamiyaha mucaaradka Alexander Navalny oo lagu xukumay in ka badan 2 sano iyo barxabsiya. Mr. Navalny ayaa lagu xiray garoonka diyaaradaha ee Moscow bishii lasoo dhaafay 17-keedii kadib markii uu kasoo noqday Jarmalka oo lagaga soo daaweeyey una kaga soo kabsaday sumayn la sheegay in lagu sameeyey Ruushka. 40 jirkan ayaa jebiyey, ayaa la yiri, sharcigii damaanada lagu sii daayey 2014-kii kadib markii lagu helay inuu isdaba mariyey ama waxaa loo yaqaano isdaba marin dhanka lacagaha. Laakiin waxa uu sheegay in waxaasoo dhan ay yihiin wax lagu been abuuray oo siyaasadii ay ka dambayso. Dalalka reer galbeedka ayaa si xoog leh u cambaareeyey xabsiyeynta Mr. Navalny, iyadoo qareenkiisu uu sheegay inuu markaasi damaanad ka qaadan doono xariga ninkan. Maraykankuna waxa uu ka fiirsanayaa tallaabadii uu ka qaadi lahaa hogaamiyaasha militariga ee dalka Myanmar kadib markii ay tuureen ama xilka ka tuureen dowladdii sida dimuqraadiyadda loo doortay ee dalkaasi. Tan ayaa imanaysa iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanku ay si rasmi ah u sheegtay in dowladdii Myanmar ay militarigu la wareegeen, xagaamiye xisbiga National League of Democracy-na iyo xubno kanana la xiray, taasoo qayb ka ahayd inqilaabka dalkaasi lagu sameeyey. Maxkamadda baarta sababaha dadka u dhinteen ee gobolka Victoria ayaa soo sii deyn doonta, ayaa la yiri macluumaadkeedii ama tirakoobkeedii sanadlaha ee ku aadan dadka indigenouska ee iyagu naftooda qaada inta ay leekaayeen si looga caawiyo, ayaa la yiri hay-adaha arrimahaasi ka shaqeeya in barnaamijyo wax looga qabanayo arrintaasi ay soo dejiyaan. Victoria ayaa ah gobolada tirada ugu badan ee dadka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderku ay naftooda ku qaadaan, taasoo labalaab ku ah, ayaa la yiri dadweynaha kale ee dalkan Australia. 21 qof oo dadka dalka loogu yimida ayaa isku dilay gobolkan Victoria 2019-kii iyo 2020-kii. Saadaasha hawada berito oo Khamiisa magaalada Perth waa cadceed iyo 34, Adelaide qayb ahaan daruur iyo 28, Melbourne inta badan waa cadeed iyo 25, magaalada Sydneyna xoogaa roobaba la filayaa 25 degree, halka Brisbanena roobab la filayo iyo 27 degree. Halkii Australian dollarana maanta waxaa lagu sarifayay eber dhibic 76 senti oo lacagta Mareykanka ah.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.